tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Hunde no tiidiri fuu ɓi adama wakkile Allah mo maayata hunde aduna fuu dayanɗo haaɗi sakiraaɓe miɗen alkamisaare sappo lewru juillet hitan 2025 yamde sappo e jiɗɗi applicationmaji capannayyi joyi maison la presse Bamako ɗo. Wutina on kabarujiɗi kikiɗ hannde woni Alisise kanko Seydou Ndaw wonto ɓoggi janɗe to fonctionnaire en leydi amin di jobdiji mumen waram ɓeydede so lanɗo jaɓi hol o warta ko anniya muɗum ka hollama e le batu ministre en gaɗɗo alal baare keeñe fedde UNTM mo jingonowo hakke yimɓe ɗo golloɓe fonctionnaire en le leydi amin di kañum en ka yecci sanne oɗo hakkille. Bato mawɗo goto to waɗama e dow hono beme ande kese ɗe wawi nawtirede fa gotuma fa yimɓeɓe heɓa wondude no woɗiri ɗum fedde ne ɓe noddirta church for common grom kañum o landini ɗum. Seydi la semaine amin ñalawma hannde o du waram memde haala golleji yogaji gatteɗi ele fina tawaji yimɓele yogaɓe wakkati kurtunoji yoga e mabɓe kañum en ka suuɗam jaati yo mbaye ɓe so ni yimɓe ɓamɓe ɗum en waru fa nangga ɗum yellano heɓa kalsi sakira ɗum sembe kabaruji ɗiɓe joganomi kiguiɗ hannde bisimilla moɗon mi heɗade ɗum. Joddi fonctionnaire M leydi amen di kañum ka wara ɓeydede le lewru janvier hitan 2026 oɗo anniya ka ɓamama ele batu ministre en gaɗɗo alal baare jeena lewru juillet keñen dow le wi oɗon communiqué joddi ɓen ɗo fonctionnaire en ɓe sa fecci ɗum temdere fuu joyi kañe ko fawi muɗum ka waran ɓeydede hemle hitande 2026 le hitande 2028 du sa fecci joddi mabɓe ndi pecce temdere jeegom kañe ko fawi hen waran ɓeydede muɗum ɗo hitande 2030 ɗiɗo ɓeydari garaɗi fa waɗe joddi fonctionnaire en ɓe ka waran ittude ele baytil mali leydi amen ndi ko ɓuuri milliard temdere tati sefa fedde jingonnowo ɓeɗo yimɓe golloɓe le leydi amen ndi le ñalawma hannde oɗo woni UNTM kañum ka yetti sanne oɗo anniya fa keɓen famtare anni ko imiral ne kilo mayga heɓanen ɗo majjundo fetan Oumar Wagal Ousmane Niali Bouly
ɓeydude jobdiji golloɓe le leydi meɗen ndi iɗo e kaldal e kawral hakkude laamu o kañe pelle cagontoɗe golloɓe le leydi ndi ko signinali e noga e tati lewru août hitande ujunaji ɗiɗi e noga e tati fedde nde ɓe noddita UNTM nde holliti wiide welti ko oɗo golle sanne fesotama koɓe darti ko an ɓuuri ɗum Yakouba Katile kañum laami fedde UNTM nde
min keeɓi famrude dow toɓɓe yogaje ko UNTM holliti dow tugade temen nayyi capanɗe jetti komin jiɗno ɗum yetto temere joyyi ka batte tiɗallaji yogaji ko fawi dow kabaru keɓal raffinde nagu gonɗo ley leydi ndi fayi so laati mbuɗo goto tan koɓe gaɗini golloɓe komi mbawi wiide tan ɓeɗen jetta ɗum
ɓeydo golɗiɗon jobdiji matete sanne ko nayri banggal wakkande jawdude laamu o noon kanko noddete ɗo Modi Bo Mawo mo kalu andanɗo kabaru keɓa hollitiri wiide
ɗe miilayi ɗum dabere moƴƴude ka eɗen wawi wadde kutteji dow keɓal leydi ndi saabi tiɗɗal keɓal ana woodi ɗum ana holla wiide almusaɗɗaji garan ɓuura ko heɓete ɗum fa ɓuura hono hakke temedde joyyi e capanɗe jetti e go'o milliardji sefa service ñamade ɓeydoto ɗum hollata wiide ɗum golle laamu ɓeydoto dow ko heɓete
fedde UNTM nde hollitiɗe gomɓe foftere ñalawma hannde oɗo garan matude ndiɗo ɓeydari
ɗiɗo kabaruji fo ana heɓe ɗo beme ande toɗo hello amen Facebook na ɗo compte X joɗo haala mawɗo goto waɗi ɗo beme ande kese ɗe hono wawi nawtirede ñalawma hannde o yella yimɓe ana heɓa wondude no woɗiri ɗum waɗi alkamisaare sappo lewru juillet hitan 2025 Bamako ɗo fedde nde mi noddirta church for common grom kamum hiɓi hakkille majjum fana majjum e lewi landinɓe ɗum ɓe yo tikkinde gondal hakkunde yimɓe ele haɓugol fewde e kabaruji ɗi gaɗa gonga fa yetto bataki jiltinteɗi mbawɗe waddude baasi hakkunde yimɓe eɗum windi ele projet mo ɓe noddirta lafiya kibarule gol dal hakkunde fedde hakka kañe e UNICEF jokkolɓe fayeto rewɓe kañe janggoɓe jonde dow dowre ɓeɗade lugotoɓe fayeto fedde pelle ONG ngaji kewɗi kañum en ka hawri hen hawa berte kañe Fatoumata Kodjo ana wonno to anni koɓe keɓani hem dow majjindo fettama Mamadou Sama Seko Oumar Wagelo
docteur tontral hakkillaji banggal kabaruji jottiɗi e limde ɗati dabireji hakkika yalla dartide kabaru ande kese lew mali e runde afrique keɗɗanna mbara a jaway koy hoorejo cherche for common grande mali
mobilisé
ele gaɗa immadaraji yalla yimɓele ɓe fo ana gatta koyeɗe muɗum e haɓude kabaruji peneji fati halaji bondiriji kaale dow dinguilaji ɗe jamare nde nawtiro ande kese ɗe yalla yimɓe fo ana kawrita fati ɗum senda yimɓele ɓe
garɓen ɓe beltanide sanne ko golla ko saabi e wi mabɓe ɓe ɓeydorto fammu kala ko ɓili e ande kese
ɗum fabotono yimɓele ɓe kani famirde no ande kese ɗe worri journaliste an hani famde no hani newtirade ande kese ɗe hokkira kabaru no wirano an nafa sanne so janguɓe kawriti sabu de ñalawma hande o kabaruji peneji ɗi ana yaha tan heeɓa sembe.
Michten wiide oɗo batu o hawrintini heƴaɓe gollirɗe Fouruba nantinoɓe kabaruji sukaɓe lekkoy e ko nandi mum en.
Yiri wara kiriduji ɗi ana hakkunde ɗatiɗi gouvernement leydi amen ɗi daɗɗi ana heɓa duuɓi kewɗi le ñalawma hande o projet ngaji kewɗi kañum ka waɗama yella yimɓe le gomɓele ɗiɗo nokkule kañum en ka ana heɓa yerwude nga fa ham caɗele kewɗe ana hani huncenede hoore yella ko tewtele ɗiɗo nokkule ko ka ana heɓene jogolal fa ham noon holitiri en Dramane Maiga do fectango Umma Madou Samassiou.
Électrique leydi Mali demal margal dabaji gondi golleji burdi sambinde kebe yalla huncene hore imadraji di lamibe kinniki hejuji kewdi faba wala fecugol engrais ciogum buita ka dum fu tawede ko hani gollede ko na heewi wi pelle halnane en to bankastun Abdoulaye Guindo ardo dental pelle halnane en wadi no dango faba modo fewde gondo le kreduji be
lamu ana hani wadde ko woni bawde mudum faham fa faabo demal warani mamuyaji kewɗi fewre yimɓele gaɗoɓe on ɗo golle hunde fuu ko ɓiile demal ana hani tawede ana newani ɓenɗo yimɓelle yalla ɓe joppa ɓiɓɓe jaalo newnande maro dabaji ɓe du produit ngaji ɗi mbawi hokkude dabaji mum en ɗi yellaɓe keeɓa kosam fa heewi kañe ti.
Docteur Lamissa Diakité andanno kaɓaru keɓe demal jingani kolentereji kewɗi ley kreduji e huncangol hoore jande e faamu ndemoɓe e maroɓe dabaji yalla sembinde bawɗe golle mabɓe.
Sifa golleji kewɗi ka ana wawi ɗeɗe yalla demalle kreduji ɗi ana heeɓa yerwude yoga e majji ana wadde faaba muya fewde golloɓe ɗiɗo golleji ittude du jawdi garude fa faabo heƴoji ɗi laamu leydini kan e gollijiɓe muɗum wondi wadde yalla projet ngaji mum en ɗi ana heeɓa yerwude.
Imadraji kewɗi e tawede fof ko heewi no heddi golleede e li kabaru yirwere le kreduji ɓuuri fof wonande yimɓele kinniɓe kabaru wattira wakkati e eggugol karahan yaade le ngalluji mawɗe
kan ballon kan rewɓe le hita Maroc hitande 2025 jagabule en rewɓe waran heɓodirde ɓe hono rewɓe mum en ɓe leydi Ghana so lanɗo jaɓi janggo ɗum woni aljumare le yaltugol mum en aran yaltugol mabɓe aranderere ɗum woni altinere jiɗɗi lewru juillet ndu ɓeɗo rewɓele tappiɓe hono rewɓe mum en ɓe leydi Tanzanie ɓe gatti ɓe baddel gotel ɓe keeɓa fe gotel tawede majjum fuu awi andanɓe kabaruji ɓiliɗe birki sambe calɗi ɗum woni Salifu Diakité ka holiti wiide ɓeɗo jagabule en ɓe wonko hani waytirde eno firta ballon mum en one fa hamma wonko o wi Juliette Koulibaly keɗe Ousmane Niali Bouni.
Les Maliens ont fait preuve.
Rewɓe Mali ɓe keeɓi biltude koye mumɓen tir goto loboɓe gaadi ondu laati bi toɓɓe keeɓi toɓɓe tati ɗe ɗum ndi woni ko hasindina no andirimi équipement o ni mbiɗa miila e mbawno wadde ko ɓuri ni wattu joni o fiyoɓe ɓe ɓe pamodira e sanne ɓe mboofi ko heewi mi takkitake du ɓe gala noon fuu soobe wonan noon fuu ɓe pamodiri hakkunde fiyoɓe caggal ɓe e wonɓe yesso ɓe ayiyan tan ɓe pamirta noon du woori hakkunde wonɓe hakkundere ɓe e yesso ɓe le piɗɗe garoje ekintinoo o ana hani daña ko wayliti ɗen kane fiidude e fooruɓe ɗiɗon ɗo woni Ghana kañi Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud.
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañi e leyɗe Danemark Suisse Royaume Uni e kañi coopération Espagnole.
Leydi amen ndi si fina tawaji kewɗi ka ana waɗe wakkati kurtunoji ɗi yoga e muɗum ana suuɗude jombaji o so ni yimɓe goro muɗum warani ɗum yimɓel giɗiraɓe makko fa yetto dinɗiraɓe makko kañum en heewi wadde ɗum sanne ɓe gaɗan ɗum ɗo yella eɓe keeɓa kalse ɓenɗo juuɗe juuɗe ɓenɗo yimɓe oɗo golle ka ana waɗe de saha leydi amen ndi sanne sigal yogaji ɗum gonɗi ɓalere leydi amen ndi kañum en du ana waɗa ɗum le wi dunki en andanɓe kabaruji ɓiliɗi e fina tawa eɗum sembina jille hakkunde yimɓe eɗum wawi waddude du jam kañum e huntodirde yimɓe dossier de la semaine amen ñalawma hannde o memi haala majjum Halima Yatara kañum landini ɗum anni ko o heɓani em ɗo majjum ɗo fettan Oumar Waygalo kañ e Mawdou Samassiou.
Suuɗude jombaji o wakkande sakkititoɓɓe garini ɗum nde yo ɗum fina tawa leleydi meɗen ndi hewɓe ana gaɗa ɗum du kanko noddirteɗo Boubacar Dembélé suko jokkole kurtiɗo ko ɓooya ko o wi ɗum heeɓinomo jaati
dindiraɓe jombajo debbo o majjinamo dardan yoɓe joɓe yalla omo yuppite tawagal gamel ngal ndeno eli oɗo kabar o imadaji kewɗi min gaɗi yalla mine kewta guenda o min dardi min ujunaji sappo min kawli du ujunaji tati
ko ɓuurewde fa tawa jombajo o yo giɗiraɓe muɗum cuɗta ɗum wakkatiɗo a tawa yo dindiraaɓe muɗum noon suuɗoɓe mbiyan so jeenaka tan tottata jombaajo o so woɓɓe kolliti wiide ɗum jeleeɗe tan noon woɓɓe do kollitiide wakkatiji ɗum yanni jaati
sato mine keɓa million goto sato mine keɓa ɗumñaaji malle hemere min kirsan baali min jambinan kabaru muɗum min gana rewɓe ɓolɓe min cahiɓe minen jogui ngari kamba ɗum minen wajjibinda yo kalis kewɗo yoɓe sato min tawa tan ko ɓuuri jaati ujñaji temedere ele kaltilal ngal sato min jaɓanan dokkal boisson ngaji e mbaalu saabu yimɓe ele ngalda bawɗe dardude talka yoɓɓa ujñaji temedere ɓeydade amsoɗaji ɗi waɗi leydogal ngal sikki wala heɓata feeji ɓuuri kalis o
andanɓe kabaru fina tawa kollitiwide nokku fuu no ɗum worri noon yo ɗum hunde ko ɓeydata jilli dow hamma diadie sango andanɗo kabaru fina tawa
ɗum ɗo yo fina tawa eɗum woodi gila ɓooyi fanda muɗum yo sembinde gondal hakkunde yimɓe ko ɓuuri heewde yo kabaru yimɓe ele mbaroɓe duuɓi dewgal lato sababu kawral hakkunde guɓe ɗiɗi fede jombajo o natalli dambordu ndu yimɓe jahanna to jombajo gorko o wajjibinde yo dartina alhaada o yo honi coggu gondal omodirɓe
oɗo andanɗo kabaru fina tawa waɗi noddango fewde e jamade tinno jokkito ɗiɗo golleji ka ɗum e tawde fuu fade jamade ƴaɓɓintina ɗum
sakiraɓe on paami ɗon kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde hono no andirɗon e fan jeehe fewi nokkuɓe seeɗa yewtere amen nde wona jokkitaɗo wasalama hitande fuu sukaɓe janngoɓe leliɗi amen di cuuɗi janngirɗi toɓe janngata to kan yimɓe mum ɓe ana landinana ɗum em yaltugol yaa ƴewude kulantirde kayɗini ɗiɗa nu naɓureɓe nokkule toɓe mbawi yewtoyde sanne so saraɓe yogaɓe kañum en ka ana jaɓani sanne oɗo hakkille woɓɓe kañum en ka wontom denago ɓenɗo sukaɓe kañum ka ana haɓɓi hoore mum sanne fa ɓeydoro ɗen famuno ɗiɗo golleji fuu wordi anni ko lelaycha walata in fa kañe keƴaɓe amen gomɓele kiriduji ɗi heɓani am dow majjum ɗo fettango mamadou samas oumar waygalo kañe e mamadou samasiku
jahanɗo dabaji ɗi goni ɗo min ɓiloyo ton e dimbour gawoyi deuxiéme cycle yoroso ɗon min noddan dj min booma min ñama zame min jiyan si dabaji ɗi fo mi janggowo nokku noddirta ɗi yelimani a waɗan ko foti lebbi jeenayi aɗa jangga sa yalti ay guiɗira maɗa iɗum weeli sanne min hitande fo innan yoɓanan kam
ɗiɗo haalaji yo sukaɓe likkuy jogaɓe bamako yelimani yoroso bankas e gawo ɓe cuuɗali fewi kuyam mabɓe e ɗiɗo yewtereji ɗi woɓɓe kayi nawtirgue sanne ñalawma o wortumo yogaɓe na keppi timma imuji ɗi yalla kamɓe ɗum na kinno ɗiɗo yewtereji saraɓe yogaɓe ɗum holtiwide ɗiɗo hakkillaji ɗi na hanti saabi ɗum latto sababu hawrintinde jande faamu e birki suka ka yogaɓe kayi ko wembiɓe yo ndenagu sukaɓe ɓe
arandi ni ɗum faboto suka ɗum ɓeyda andal muɗum ka ko nayri bangal ndenago ni tan sukaɓeɓe joppirte ɗo yorosoɗo mi inna suka noon miɗa yoɓana sukan wakkati buttemi ɗiɗi wakkati du buuɗi capanɗe joyyi min kay caɗele fuu mi matali hen sukaɓeɓe piijam faɓe belto
ɗiɗo yitoriji ɗi jogui nafa sanne elle kabaru jande ɗi latto sababu ɓuytude tampere jandeji ɗi sukaɓe lukkuy gaɗile hitande jande ɓeydade ɗum ɗum yaltinde sukaɓe lukkuɓe yaade nokkuji yewtoyde ɗi latto sababu sukaɓeɓe gattan hakkilo sanne kala koɓe paami ele hitande jande nde e kañe ɗum waynodirde noon gonɗidiri jangguinoɓe yogaɓe bomoko e kañe kedde leydi ndi
so ɗum waɗama no wirano iɗo moƴƴi sanne ɗum faboto sukaɓeɓe no kan yiɗdirde hakkunde muɗum en homo fuu totta goɗɗo hakkille le timmoɗe hitande minen min gaɗan balani so le suudu l'école
dunke jande sédu loi gonɗini kabaru muɗum holti wiide ɗiɗo wattuji ɗi na jeyda e jandeji sukaɓe koɓe jiltoto ko lato sababu ɓe anda no woodi hawalluji e nokkuji kayniɗi ɗiɓe ndiyata ka ɗum yata fo caggal landinde kabaru muɗum fa gasa
so gongani eɗum wela sukaɓe sanne caggal ndeɓe tili jande ɗum faabotoɓe ɗum noɓe kani andirde leydi ndi kañe nokkule ɗo kaye fiji ƴewete sukaɓe andan du no hawalluji wurri
ɗiɗo yambireji e yewtereji na yadda jaati e jandeji sukaɓeɓe ɗum ɓeydanaɓe faamu welnan hakkille mabɓe ɗum no holtiri kanko dogotoro kabaru hakkillaji idrissa traware ka noon mo daalo kamɓe landinoɓeɓe haywude sanne sukaɓeɓe e wima ko ɗiɗo yambireji soni haybaka na wawi sambinde taguji rafi birki yogaji banggal sukaɓe lekkoyi e kaña fayi landinoɓeɓe
so ɗum waɗama no ɗum wirano ɗum faboto suka sanne hoolo hoore muɗum anda fina tawa muɗum saabi de suka woɓɓe an toon a tawa no jawi famde honno mawɗo famirta noon eɗum faabo ko nayri banggal hakkille suka du
mistin wiide ele nokkuji yogaji sahal e wuddu leydi ndi jangguirɗe kewɗe na udda saabi rafi ndenagu ɗum haɗi sukaɓe lekkoyi heeɓe hinade jande mabɓe e wadde hono ɗiɗo yewtereji